Andavuya mina pandibona wena ayavuya intliziyo yam xa ndijonga wena.
I'm not going to be able to do that.